Jege masanzuwa kwende Onfinya kende jokseti kwangu ngunga kenge makenge Chanda masenki wa senge Sprezo mamende Riswa riswa Waroro wa uptown na snata prado wa bebe wa bebe wa bebe Nataka pia life ya kiposh Etc etc Westpoko tulienda Luo nyangapo tulimsupply machevra Mbrane ringita machingrizo zote oyo lebi center Saini dosha nelisikeroshe R.I.P. Tekla Change skin kama Vera Hit and run dead beat kakadera Woko zabe na unahela Weni mwizi mtu wangu saka wera I'm among the chosen Hawa na hali ya kwa cho Hai kama padri gunga na essence Vina na iban kwa church Utiaji that is a big no for sure Asapando place neza cheesy Mtajua ni na nando na run the show Niligich foreign bitch watamu Tena mtamu Nika mshondani stay kukam Akasema anataka Kenyan spam Mjoro aligioka kipofu Tulimweke ya mchele akatoka pofu Zangu ni madaga kwa kitofu Mdota kumadana akalash ni kofu Kuna maridhe uku east ni kugenje Zinapia wasera machungu Hata system ni threatened Sezi tisha sera mkwa mzungu Jege masanzuwa kwende Onfinya kende jokseti kwangu Ngunga kenge makenge Chanda masenki wa senge Sprezo mamende Riswa riswa Waroro wa uptown na snata prado wa bebe wa bebe wa bebe
Kuja viba uneza tokwa Yuto mengoja mboka wakachoka Sayo wana room tu naitoka Tupa mtupe tumeomoka Stuka medhoka ona adi producer katoka na mgola Kabalas my fall John do black man aize kugrow Tunachapa Napoleon kikolo wada ando tunaingia show Smamishwa raw Ukuleta ngol Tunafanya kakorio kwa dance floor rada kukutoka do Huku down tumekula moto Kama shaka zulu Ambia rais aji uzulu Mtu wangu jondo tupate uhuru Ishi life kuomoka tunogo faksota Tawitisha lunch na soda Nilivunja James njuguna nikapata duru sum nikatongle moja Sansa kustenje nasemeka na liba kwa menje Kulwa kibenje nasikia chali yako mgenge Atutaki usenge Sprezo mamende Rongrende, rongrende, tuki come through Jege masansi wa kwende
Onfinya kende, jokseti kwangu Ngunga kenge kwa kenge Chanda masenki wa senge Sprezo mamende Riswa, riswa Waroro wa uptown na snata prado wa bebe, wa bebe, wa bebe